ShankySupplier.com.
Make it an empire.
Hayo ndo kuyisanya sina mkosi Longa mburi Pulisa gaze mkosi Sonku shenyete shenyete Sonku ngangami Hayo longa mburi mkosi Sonku tete ya mkunda mkwa Shepshepshepshepma Inta
Uliza nito
Si Acha uya uli Si
Nanduwa kumlirio
Inta
Papi shashi
Hey, doyo yo
Inazimika zimika
Ndoka nayo
Inawaka waka
Kama una mavi kanya chokile pare
Luka show Mzewa show
Sauna stahiri Kuni zahiri Sauna stahiri Asante sana Sauna stahiri Kuni zahiri Sauna stahiri Asante sana Oh, asante sana
Kaulize tu
Kwa mnyani kaulize tu Weki chemchem kaulize Wepa kama ndege kaulize tu
Mama mwana nyamala kaulize Majimatitu kaulize Bukachani kaulize Wepa kafikindo kaulize Kisepule kaulize Wema ndege kaulize Wepa kadutani kaulize Wewa taftaji Sema kama uji we ukaulize
Wepa kama
siro kufi ukaulize
Wepa katemeke kaulize
Kama ukipata pesa koma Ili usile ugali daga Achena na mambo ya mazina Na utakufa mapema Kama ukipata pesa koma Ili usile ugali daga Achena na mambo ya mazina
Kidudu umemuona
Kabisa mekuja koko kuchukua Wanakwa mekuja koko kuchukua Wauna mekuja koko kuchukua Kukungoa tani kukutua
Mama
kwa mekuja koko kuchukua Kabisa mekuja koko kukungoa Wanakwa mekuja koko kuchukua Kukungoa tani kukutua
Wepa kambagala kaulize Wetemeke kaulize Wepa kamtoni kaulize Kaulize tu mama Kwa mnyani kaulize tu Weki chemchem kaulize Wepa kamwandege kaulize Kaulize tu
Mama mwana nyamala kaulize Majimatitu kaulize Bukatani kaulize Wepa kafikendo kaulize Kisepule kaulize Wemwandege kaulize Wepa kadutani kaulize Wewa taftaji Mina sema nimi penda tabia yako Tabia yako Kwa na familia, kwa hata na kadiria Kwa hata kikosa se, kwa na kanyangia Blau chai kwa hata na tutukia Blau chai kwa hata na tununia Blau bish kwa hata na se Kwa hata na lozaifu, kwa hata na kei
blow bitch quant on a say quant on a losai for quant on a key quant on a losai for quant on a key quant on a losai for quant on a key quant on a losai for quant on a key quant on a losai for quant on mama quant on a losai for quant on a key quant on a losai for quant on a key quant on a losai for quant on a key quant on a say quant on a say Chata msalaba, chata njiza Chata njiza zime neja tizo mwana Baba nulati
Ashante shana
Neja tizo mwana
Mambo yapo, msela panya Sikia yo
Chata njiza zimchili kofi ambaya Kama unamavika nye chokile pare
Mbagala
Nani asojua
Hei, tundi pare, tundi
Nani asojua maniga chile nji mtuwa mungu
Hei, tundi
Chata msalaba, nani asojua
Wazama vampaya
Zewa jeshla wa
Nani asojua machala
Zewa keko boyzile
Zewa kuru story
Zewa keko mayukumu
Vovo time
Chester Manuel
Chata Jesus Masazuka
Nani asojua
Zewa kurubati
hey, Tulipo, tulipo
Wimsela maela
hey, Tulipo
Maseke
Mpagala mpagala
Sela ya kama
Mkali moyo
Mkali suma
Eleva mkua
Meneja Jesus na mbili
Nani asojua
Eleva malaya
Nani asojua
Uka tulipo, tulipo
Eleva mbuzi Tiko tiko
Weka tunde kule tunde kule tunde kule
Waze wa ICU
Maji matitu
Mande voshpa
Baba nasiri
Parisi parisi
Meneja ubaya
Zero broken
Baba sharafi
Nani asojua
Sijalala
Seven server
Nani asojua
Mapembe yu
Hei tulipa tulipa
Zasna mpili mapembero
Weka
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 Hacha ujauli Hacha ujauli boya
Mr. Music
Shaki Supplier.com